Mango.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Murakomeye aho muri hose kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganijwe ku itariki ya gatatu n'iya kane z'ukwezi gutaha kwa munani. Mu biganiro byacu ku ijwi ry'Amerika tumaze iminsi tubagezaho inkuru n'ibiganiro bijyanye n'aya matora ndetse n'uko abanyarwanda banyuranye bayitegura. Mu biganiro bimwe tubagezaho harimo ikiganiro muri isaga kuri ijwi ry'Amerika, ariko n'ikiganiro dusangira ijambo. Tumaze iminsi tubaha ijambo tuganira n'abantu banyuranye bagasobanura uko babona abakandida batatu bahatanira kwa perezida ndetse n'uko babona ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda. Abakandida uko ari batatu mbibutse ni perezida w'u Rwanda usanzwe uriho Paul Kagame, n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, hari n'umukandida Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Hari kandi umukandida Filipo Mpayimana we nta shyaka arimo, n'umukandida wigenga. Muri iyi minsi nk'uko nabivuze mu kanya nk'ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyadusangira ijambo, twahaye ijambo Bwana Faustin Twagiramungu wahoze ari minisitiri w'intebe mu Rwanda. We yadutangarije ko ntacyo abona gishya muri aya matora agiye kuba mu Rwanda. Yavuze ko nta n'icyo abona ishyaka rya FPR n'umukandida waryo bagejeje ku Rwanda n'abanyarwanda mu myaka bamaze ku buyobozi ku nshuro ebyiri zirenga. Narongiye mbaza Bwana Faustin Twagiramungu niba koko ntacyo abona FPR n'umukandida wayo bagejeje ku banyarwanda. Nongere mbibumvishe. Reka nongere nse nkugaruka ku kibazo kijya gusa n'iki hafi ariko nkivuga mu bundi buryo. Mwese murebye u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda tuvuge muri uyu mwaka, tuvuge kimwe, bibiri cyangwa se bitatu, ikibazo cyangwa se ibibazo by'ingutu mubona ko byugarije u Rwanda perezida uzatorwa muri aya matora yimirije imbere mu kwezi kwa munani yakwibandaho cyane kurusha ibindi ni ibihe?
Ikindi se azibandaho uretse by'umwe by'ibinyuma yirwa ahindagura imibare ngo amajyambere yaraje, amafaranga babuze aho bayakwiza bakubaka ibizu bitagira n'icyo bimereye abanyarwanda. Abanyarwanda se bazatungwa n'amabuye cyangwa n'amadafari na sima? Icyo yakora kindi se ni iki? Iyo ngiyo bya demokarasi ntabikoze, nibyo twarwaniye twebwe ntabishaka. Ikindi azakora se bumva cyashimisha Rwanda ni iki? Kuvuga ngo u Rwanda ngo baruteje ngo imbere, abari bataruteje imbere ni bande? Ku ngoma ya Kayibanda nubwo yamaze imyaka 11 n'abamaze imbere yarayazanye, nibura amajyambere y'icyo gihe, imihanda yarakozwe, ibitaro byarubatswe, telefone zagiye. Habyarimana we yari ikintu yakoze kintu, nuko we niyo muvoma ya isi ya development. Nta muntu rero numva wamurushije kuba yarazanye nawe amajyambere muri iyo gihe cye. Imihanda yasanze ikoze, Kagame yasanze ikoze, keti ya bumaguye ahari ubu ngubu akaba yisana. Nta kintu rero numva Kagame yakangisha yaba yarakoreye abanyarwanda uretse kubakanga iteka bakaba baravuye mu mutima. Nta kintu numva na kimwe gishobora gukorwa kuri iyi ngoma ya Kagame gishobora gutunganira umunyarwanda. Ibyo kuvuga ngo ubuvuzi n'imyaka 25 tugiye kumarereza ku byose byari ingoma z'igitugu, ariko naba na Habyarimana yariyemeye ko demokarasi za mu gihugu akaba aricyo gituma hari yanabizize. Undi rero waravuga ko ntabyo ashaka rwose, ko yatubishye akaba yaratashye yumva agomba gutegeka. Ikintu nkuko mwumva navuga iki gihe ni igiki cyiza?
Mukanya ukomoje ku kibazo abantu benshi bakomeza kwibaza, bavuga uti FPR yaratubeshye, yarababeshye mwari abagabo murabyemera. None se umusubije amaso inyuma mukareba ya FPR mwarebaga nk'umukiza ku banyarwanda, ubu ikintu mwatubwira nyuma y'imyaka FPR imaze iyobora u Rwanda ni buri kintu kimwe bibiri mwagira muti na karusho FPR yakoreye abanyarwanda ni iki mwatubwira?
Ntacyo ngewe nabona nakubwira. Maze kuvuga ko n'abandi iyo bahaguma bakamara imyaka nk'iyo Kagame amaze, ibyo avuga yazanye nabo bari kubizana. Ntabwo rero ibyo by'ibizu by'amatafari birwa bita amazina ari byo development. Ushobora kuvuga wenda ko ari uguteza imbere abubaka cyangwa ababubatsi, ariko ku baturage numva ntacyo bibamariye. Ikintu se kuko wumva navuga ni iki? Ubu turavuga ko twirengagiza abantu bapfuye ikibeho, twirengagiza abantu baguye mu mashyamba ya Kongo koko? Tujya twiruka tuvuga ko habayeho genocide tutsi turekera aho ngaho utabivuze ngo nafuwe?
None se
abantu mu gihugu ntibatarabuke? Nibyo mwebwe mushaka se? turashaka ibyo twarwaniye ibyo twatangiye ibitambo twabitangiye kugira ngo kwishyire twizane mu gihugu.
Nyuma ikiganiro na Bwana Faustin Twagiramungu twabonye inyandiko nyinshi z'abantu bifuza kugira icyo bavuga, cyane cyane basubira mu magambo yatangaje bibaza impamvu. Undi mutumirwa mu biganiro byacu muri iyi minsi mikishize ni Bwana Emmanuel Hakizimana wo mu ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, yatumiwe mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Nyuma y'icyo kiganiro nabwo abantu benshi baranditse mu buryo bunyuranye. Reka mpere kuraba banditse bavuga ku kiganiro na Bwana Emmanuel Hakizimana. Uyu ni Patrick Wariraye, aragira ati: mfashe aka kanya ngo mbashimire ku biganiro byiza mutugezaho mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ati: ni ukuri mutugezaho ibiganiro bitaboneka handi ku buzima bw'Abanyarwanda n'Abarundi. Ni umusanzu ukomeye mu kutwubaka nk'abantu. Ati: uyu munsi ariko ndagira ngo mbashimire kuba mwatumiye Dr. Emmanuel Hakizimana wo muri RNC akatuganiriza ku matora ari mu nzira mu Rwanda. Ati: gusa ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse no mu Burundi ni umusanzu ukomeye wa VOA mu guteza imbere demokarasi muri ibyo bihugu. Mukomerezaho, mudushakire n'abandi, mubahuze n'abo muri FPR, tubahate ibibazo maze umuco mwiza wo kuganira ku miyoborere y'ibihugu byacu mu mahoro utere imbere. Ati: murakoze. Nawe Patrick Wariraye turagushimiye cyane. Patrick Wariraye ari Montreal muri Canada. Undi watwandikiye ni Jean Paul Bisamaza, ati: ndi umunyarwanda utuye mu gihugu cya Canada kandi nkunda igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Maze igihe kirekire nibaza impamvu hanze aha hari abanyarwanda banenga imikorere ya Leta ya Kigali, nkabura impamvu bashingiraho, cyane cyane ko iyi Leta isobanura uburyo yazanye amajyambere, kandi koko uburyo bivuga nk'uko bigaragara umuntu udakurikira ibiganiro mujyana n'Abanyarwanda kuri rya Amerika badafite uruvugiro mu gihugu cyabo ku giti cyanjye byamvanye mu rujijo. Mukomerezaho, mubaha ijambo kandi nibishoboka mubigire kenshi. Ati: Abanyarwanda tunyotewe no kumenya ukuri kw'ibibera iwacu. Ati: hari ibiganiro bibiri binyuze kuri Voix de l'Amérique, kimwe cyari kiyobowe na Dr. Shakasari n'ikiri cyabwe namwe uyu munsi, aho mwatumiye aho mutumire yari Emmanuel Hakizimana. Ati: cyarushijeho kumpumura kandi ndizera ko atari njyewe njyenyine. Ati: icyampuza nawe tukaganira imbona nkubone nakunguka byinshi byongera ku byo mwaganiriye tukaboneraho. Ati: murakoze cyane rero, amahoro y'Imana abane namwe. Abo ni bamwe. Hari n'undi watwandikiye nawe Fulgence Florida Muru, ati: ukubajije ubusa umubaza ubusa. Niko Abanyarwanda dukora, iyo tubajije ngo bite tugusubiza ko ari byiza niyo twaba twapfushije. Ati: ntibyoroshye kumenya akari ku mutima w'umunyarwanda kuko burya ngo aseka ababaye. Mukomeze muti igihe cyanyu. Ati: niyo mpamvu ubona Abarundi aribo basubiza ibibazo byanyu biba bigamije gucisha abana n'ab'u Rwanda imitwe nk'aho iyo baciwe idahagije. Habimana Johnny wati: ikimbabaje ni Abarundi bataye igihugu cyabo ngo bahungiye mu Rwanda kubera nkuru nziza yitojeje. Ati: ntibamenye ko akari mu mpene kari no mu ntama. Mwarabonye impumyi iyo Burundi. Uyu we Ben John de Maus Duhayimana yaduhaye telefone. Reka tuvugane nawe. We muri uyu mwanya watwandikiye cye ibijyanye n'amatora mu Rwanda mwe aho mu Burundi cyangwa urabivugaho iki?
Twebwe nk'ababanyi bisagihugu nyene tuguma twumva amakuru y'ijya nino ya hijya nino mugo twumva yuko abanyagihugu ubwabo bishimiye ngo basanzwe bafite. Kuba rero bamwishimiye uwo mutumire nawe mwari mwavuze tukaba twumva yuko umengo arabinebagura. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi yuko iyo umuntu abanyagihugu bamukunda ni ngombwa abo badashize hamwe usange bavuga ibihe byo kumucyoza byo kugira iki. Umugombwa abanyagihugu baba bamwishimiye bajya baba badashize hamwe bobo ni ngombwa bagende barabe icyo bakora kugira ngo barabe yuko nabo bagira icyo barose.
Kubwa urumva ari ibintu bisanzwe?
Ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe hose nino niko bimeze. Umuntu iyo abanyagihugu bamukunda bajya baba bakorana cyangwa baba bashaka yuko boba hari icyo usanga nabo bariko bararondera kundi binjamo ari ubwo bukebuke bavuga amajambo ataza cyangwa ameze ukundi kugira nabo barabe yuko botirimo cyangwa gato na gatoya.
Wowe uraho ngaho imuyinga, aya matora mukuru y'igihugu mu Rwanda ni amatora abashishikaje cyane, ni amatora mukurikirira hafi, ni ukubera iki?
Oya, impamvu tubakurikirana ni uko n'ababanye dusanga kugenderanira kandi amaradio yaho burya arafata gose gusomba ayandi ayayo wa Burundi.
Ye turagushimiye kandi kuba witabire gahunda z'ibiganiro by'ijwi rya America. Yego Prince uranyumva neza?
Ndabumva.
Ni ijwi rya America hano i Washington ni Karekezi Etienne namakuru.
Imeza cyane ndabumva iryo jwi tsambwe ndize. Ubusanzwe amazina yanjye ni Nibaho Egide. Igitekerezo mfiteho ura musaza nabonye avuga ngo nta kintu ngo.
Uravuga ubwana Faustin twagira mungu.
Ye niwe mvuga. Kuko bambona ari umusaza kenshi zina ntago ndifata cyane ariko nuwo ni Faustin. Yavuze ko nta kintu FPL yatugejejeho ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze kuko ntago ibyo byose abantu bamara imyaka 23 nta kintu na kimwe kizima bagejeje ku bantu. Njye ntago nemeranya nawe na gato kuko ashobora kuba yaravuye mu Rwanda kera cyane akaba atazi ukuntu ibintu bihagaze gusa icyo namubwira ahubwo ajya asura basi igihugu cye arebe ukuntu bimeze ajye kuvuga ariko afite amakuru yuzuye atari ukubibwirirwa n'abantu baba batavuga rumwe na.
Noneho wowe Egide rero Nibaho uri mu Rwanda tubwire kimwe bibiri mu bintu ubona ko kuwo wagira uti nakarusho ishyaka rya FPL yagejeje ryakugejejeho ubwawe.
Icya mbere nakubwira nko muri 2023 ndabyibuka neza nko muri 2023 umuntu yajyaga kuvoma nk'amazi akava mu rugo akajya kuvomaga ku rugendo nk'amasaha abiri yose ariko kuri ubu iminota 20 niyo myinshi nsigaye nkoresha njya gushaka amazi. Urumva ko ibyo ari byo byose niba narakoreshaga amasaha abiri njya gushaka amazi ubu akaba ari iminota 20 ibyo byose icyo ni ikintu cya mbere. Umuriro ibintu by'umuriro mu rugo ndibuka
amashanyarazi
buriya niyo navugaga ni ukuvuga nka telefoni kugira ngo mbone umuriro byansabaga kubona umuriro nuko byasabaga nko gufata igare ry'amafaranga nka 200 igiye gucaginga telefoni y'ijana. Ubwo urumva kuri ubu sigaye nkoresha ni umuriro uri muri 500 turutse mu rugo. Urumva rero uriya nko ku cy'umuriro aho ni sawa cyane bo ku mihanda umuhanda ni ukuvuga kugira nkatwe b'abahinzi urabona kugira ngo ugeze ibirayi ku isoko cyangwa se ibindi bihingwa kugira ngo bigeze ahantu imodoka ishobora kubitwara byasabaga ko nibura ukoresha amasaha nk'abiri cyangwa se iminota nka mirongo ine gutyo hafi kugira ngo bigeze ku muhanda ahantu imodoka ishobora kuza ikabiterura nyine ikabitwara. Ariko kuri ubu ni ukuvuga ngo abantu basigaye babyegereza ku muhanda tuvuge aho bakoresha iminota myinshi ntabwo barenze iminota 20-25 babyikoreye ku mutwe noneho imodoka zikaza zikabitwara.
Egide watangiye uvuga ko muri 2023 uko byari biteye nuko ubu ngubu biteye ndumva uri umuntu umaze gukura imyaka y'abantu bakuze none si ureba bariya bakandida bandi babiri bahatanira uriya mwanya na Perezida Paul Kagame bariya bakandida ubona ikarita bagaragaza ku buryo bashobora kubona abantu batora ni yihurebye ibyo bikorwa ushingiyeho bya FPL abakandida bo bicyoza n'icyo ni iki watubwira
kintu bashobora kuzana gishoboka mba mbona ni innovation n'ukuvuga ni amavugurura yenda kuko ibyo byose ntabwo abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo nazera ngo te hari nk'ahantu yenda bashobora kuba babona ibintu bitagenda neza akaba ibyo bashaka kuvugurura ariko nabo mu migambi bagaragaza usanga kenshi bagaragaza ko bagomba gusigasira ibyagezweho bivuga ko badahuza na wa musaza uvuga ko uwo Faustin Twagiramungu uvuga ko nta kintu cyagezweho bo bavuga ko bazasigasira ibyagezweho bakabyubakiraho bakagira ibintu bongeraho ariko bitavuze ko FPL nta kintu yakoze.
Ndagushimiye cyane ukomere cyane.
Yego ndakomeye cyane.
Undi watwandikiye ari mu Rwanda ariko ambwiye ko atatangaza amazina ye wowe ibitangazwa n'abantu batandukanye twavuganye muri iyi minsi barimo bwana Faustin Twagiramungu wowe wabyakiye ute?
Bo narabyumvise nanjye bavuga ko RTF nta kintu yagezeze ku baturarwanda ariko mu by'ukuri urabona n'ubundi nta washimisha abantu bose nge niko nabibona urumva n'izina ryiwe ntavuga rumwe na leta ibikorwa byo bagezeho birahari cyane ndetse byinshi sibyo hari ibikorwa remezo iyo mihanda amazi amashanyarazi ibintu byinshi cyane utapfa kurondora ngo narangize urumva uwo muntu Faustin nawe kwifata akavuga ngo nta kintu bagezeho nyine urumva ko ari umupoza nyine nta gashyigikiye leta ariko ibikorwa byo babigezeho nge niko mbibona kandi ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda.
None se ku giti cyawe urebye nko ku giti cyawe ndavuga wowe ubwawe icyo wagira uti ishyaka FPL Perezida Paul Kagame bangejejeho n'icyo watubwira?
ikintu cy'ambere ngiye numva bangejejeho ikintu cyerekeranye n'uburezi urabizi ku ngoma ya kera higaga umwana w'umuntu w'umuyobozi cyangwa se uri mu nzego za leta ahantu hakomeye ariko ubu ngubu umwana uwo ari we wese ariga nta kibazo rwose ikintu cyerekeranye n'uburezi cyangwa icyo rwose bakengereye urangi n'icyama natangaho
ibyo se uvuze wabihagazeho urabizi neza cyangwa nibyo wabwiwe
oya ndabizi neza kuko ayo mashuri nanjye nayizemo nyigamo n'ubu
ariko na mbere barigaga niba ubizi ntabwo nzi imyaka ufite ariko na mbere barize cyo wavuga gusa nuko bavuga uti hari amashuri make ariko ubundi ntibivuga ko amashuri yose meza kwezwemo n'abana babategetse cyangwa se abantu bakomeye gusa
urabona kera hari ukuntu wagiraga gutya wenda abana atsinze ariko bakavuga ati ni umwana wo kwa naka wenda ni umuhutu se ugasanga ubujijwe amahirwe yo kwiga ariko ubungubu rwose ndahamya yuko abantu ikigero kiri hejuru cy'amashuri nyine yagiye yiyongera mu gihugu ku buryo buri muntu wese ari akisi yo kuba
ubu hari abakandida batatu bahatanira umwanya wa perezida w'igihugu uretse perezida Paul Kagame wa FPR Inkotanyi abakandida bombi uko ari babiri Frank Habineza na Filipo Mpayimana watubwiraho iki
ikintu cya mbere wenda ngaho nakubwira nabanza kunenga imyitwarire y'abayobozi b'inzego z'ibanze kuko ari ahantu bari gushaka gushyikira ya RPF cyane bakabangamira abo bakandida bandi kwiyamamaza ariko muri make urebye Frank Habineza we afite imigabo n'imigambi ngombwa ko nawe ishobora kuba ari myiza nubwo wenda utakwihandagaza ngo uvuge ko azatsinda amatora ariko nawe urumva ko ibintu birimo neza
none se ushyize mu gaciro nawe ndumva abakandida batatu bashyize ku munzani hari abantu bamwe banenga ibijyanye n'aya matora n'uburyo yateguwe bavuga ko usanga mbese bitagomye no kubitora ko nk'uko perezida Paul Kagame yabitangaje agitangiza kwiyamamaza yavuze ko gutora byarangiye wowe urabona ari itora
njye ndabona ni okay nibyo wenda kuko ubundi baravuga ngo uwatsinze ahora atsinda niryo ariko nyine utsinda we aramuzi kuko nk'uko nyakubahwa narazivuze ati amatora yararangiye ni ukurangiza umuhango ariko mu Rwanda nk'igihugu gikorera kuri demokarasi amatora nyine agomba kubaho kandi akaba n'abantu bahanganye nyine n'ishyaka riri ku butegetsi
none se wareba urasanga hari uguhangana kurimo cyangwa se urabona ibyo navuga nti ubashyize ku munzani urabona hari ukugereranya wagira uti nahitamo uriya ndetse uriya
guhangana kurimo ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo akarusha kandi karakamira
ushatse kuvuga iki
akaruta kandi karakamira ni ukuvuga ngo nimba wenda turi abantu batanu turi guhanganira ikintu runaka tugomba kugeraho byanze bikunze muri twebwe iyo hari umuntu ufite power wakoze mbere yacu agomba kuturusha nyine kugaragara
mbese wowe uri imbere mu gihugu wavuga uti itora ni rya demokarasi yumvikana isesuye ku buryo umunyarwanda wese yabashije kwihitiramo mu bakandida batatu wavuga uti ririya nitora intangarugero
nge ntabwo nabashije gukora amatora menshi ariko wenda ushobora we ikintu cyita ntangarugero bitewe n'icyo ugereranya nacyo ngewe rero ntabwo ari ubwa kenshi naba ngiye gutora ku buryo navuga ngo iki kintu cyaba ari ntangarugero cyangwa se umuntu akazabivuga after action
urakoze cyane
murakoze namwe imana ihe umugisha
nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda abo ni bamwe mu bo twaganiriye ariko kandi abanditse ni benshi simfata amabaruwa yose reka mfatiye ya Edward Kabagema wadze agira ati turashimira cyane Radio Ijwi ry'Amerika kuba ihi jambo abantu bose cyane cyane nkatwe abaturuka mu bihugu birangwa n'igitugu aho abatavuga rumwe na leta batabona aho batambukiriza ibitekerezo byabo binenga leta ati VOA bihesha icyubahiro kubona iha abantu ubwisanzure kuri radio hagatambuka ibitekerezo bitandukanye wenda n'ibinavuguruzanya VOA dusubiza ubumuntu bwacu kuko iyo umuntu yambuwe uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza bwo gutaka igihe ababaye nta buzima abasigaranye ati turabakunda cyane kandi turabakeneye nk'uko ifi ikenera amazi ati mani barinde ni Edward Kabagema yanditse ari mu Budage reka dukomereze kuri uyu Emmanuel Bariyanga wowe icyo wifuza gutangaza ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda n'icyo watubwira
jyewe icyo navuze ari amatora ndi kubona ari
meza ku buhe buryo
abakandida bari kwiyamamaza neza nta kibazo
nta kibazo na gito ubona ku bijyanye no kwiyamamaza
usibye ko hari abantu batabura ikintu ariko nyine amatora yo rwose ari ukugenda neza pe
none se urebye abakandida batatu ubona bashyize ku munzani ubona ari ibintu byoroshye kuba wahitamo wayobora u Rwanda
harimo rwose pe
uvuge president Paul Kagame wa FPR inkotanya sanswe azwi hari nabatangaza ibyanye n'aya matora batavuga rwe na leta cyangwa se abasesengura basanga mbese bari abakandida abandi babiri batagombye kushyirwa hamwe na president Kagame ngo biyamamaze kubera ko usanga basobanura kusanga ntaho bahuriye mu bijyanye no kwabagira amahirwe ubibona ute
undi bari yabo ubona kose gutsinda ntago bazatsinda kuko inanga mu karere ka Rutsiro Kagame yakoze ibintu byiza rwose ni ukuvuga abaturage baramuzi ariko muri abo bakandida ngo niba ari Mpayimana nta nubwo tumuzi yewe yaje no kwiyamamaza imikebera nuko nyine ariko ntitwabimenya nuko ariko nyine cyane uwo tuzi ni Kagame
abantu benshi tuvugana nk'uko bisobanura bose bagaruka ku ijambo rimwe gusa bahuriza ku mukandida umwe perezida Paul Kagame ku buryo bari abandi babiri basa nkaho batavugwaho wowe urebye mu Rwanda usanga hari undi muntu washobora kuba yakwiyamamaza ku buryo wabona ko yapiganwa na perezida Paul Kagame ku buryo bugaragara
kose nawe kuko kose Kagame yaramamaye kabisa
reka tuvugiye wivugire wowe reba nawe uvuga uti muri miliyoni 11 zirenga nta wundi munyarwanda wari kujya hamwe na Kagame ku buryo bagiye guhiganwa wabo uvuga uti koko uriya birashoboka ko yamwegereza nta ubona
ubwo ntawe awavamo kereka wenda avuye nko hanze niho wenda byaba byiza wenda se ariko nabwo ntiyanatoko
none se kuvuga hanze abo hanze uvuga barimo nk'abande watubwira
none se urugero nk'uriya Kayumba Nyamwasa kaza abo batwagira mungu n'abandi benshi bagiye bahunga ubwo abo ngabo ntibayobora
nibo bizi ntago mbizi tubwire niba wumva bashobora kuza bakaba bapiganwa na perezida uriho
nabwo nta majwi bagira none se ubu urugero abayobozi b'uturere nikaga mubashyiraho ikindi cya kabiri ab'imirenge nibo bashyiraho noneho ari n'abakuru b'imirenge n'abo tugari none se ubwo ubundi uri kumva yajyaho kandi abo ngabo aribo bamukorera ubundi bwo uri kumva nirwana shishikariza abaturage gutora Kagame
kubakomeje kutwumva muracyari na radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu munsi twifuje kumva ibitekerezo byanyu mu batwandikiye harimo uyu Jean Damascene Gasake aragira ati ndabashimira cyane akanya mwahaye abanyarwanda ndetse n'abatavuga rumwe na leta ya Kigali mukabaha gutanga ibitekerezo byabo ku bijyanye n'amatora Asana yarangije kuba cyane ko nyirukwitora yabyivugiye ati ndangije nongera kubashimira gutanga uriya mwanya bigatuma abanyarwanda bumva ibyo batemerewe kumenya ati murakoze cyane hari nabandi banditse baduha telefone zabo muri bo harimo uyu Manishimwe Shalom reka ndebe ko yaboneka nawe
Allo
Shalom uratwumva neza
ndamwumva neza
Ye ni Karekezi Etienne ndi ku Ijwi ry'Amerika i Washington y'amakuru.
Ni meza turakomeye turashima Imana.
Se watwandikiye rero Shalom?
Nabandikiye nashaka gutanga ibitekerezo.
Ye none ubundi kuri radio mikoro irafunguye. Wowe si igitekerezo cyawe ni ikihe nyuma y'amagambo amaze iminsi atangazwa cyane abo duha ijambo kuri radio Ijwi ry'Amerika?
Mba, ibintu nabonye hari komantari mwari mwashyizeho ku byo twagira mungu yatangaje.
Ego
njye ntabwo nemeranya nawe
icyo mutemeranye niki
ara icyo nemera twagira mungu aranenga cyane asa naho avuga yuko umukuru w'igihugu ntawe yatugejeje ariko mu byukuri wari hanze ntabwo ari mu Rwanda ngo arebe ibyo abanyarwanda tugezweho
none si cyo musobanura niki we tuvuge ku giti cyawe
no kuvuga ngo njyewe nk'urugero namuha kubwanje ndabona perezida wacu akwiye indi manda agakomezanya natwe ibyiza biri imbere n'ibyo FPR kagezeho izabigeraho biragaragara kuko urabona twavuye kure nawe nibwira ko uri umunyarwanda Karekezi urabizi
ibyo twagira mungu nabigarukaho aragira ati wae mu magambo twavuganye yagiraga ati abo perezida Kagame yasimbuye nabo imyaka FPR maze ku butegetsi nabo bashobora kuba ibyo yakoze nabo bashobora kuba babikora none se urambwira uti muri Kigali abantu baragenda nta kibazo hari aho se igihugu umva abantu batagendetse hari intambara handi
kandi nk'urugero abarundi bahuye n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo ubu ngubu se ari twe nabo bafite umutekano ni bande
dusobanurire
mwese muzi ibiri kubera mu Burundi Karekezi
ne tubwira abatwumve batwumve neza
nkawe ko umunyamakuru urabizi impaka ziri mu Burundi birirwa bashwana barwana utamenye ibintu ariko perezida yaraje nta stabilize ibintu kigira umutekano habirirwa bapfa ibintu amashaka aratuje yashize hamwe ararwana intambara zo kubaka igihugu ntabwo ari ayo kwirirwa araterana amagambo ibyo ngibyo twarabirenze turagishwinga no guteza imbere igihugu cyacu bari abanyapolitike bari hanze bo barashaka kugira ngo dukore iki barashaka kugira ngo tujye twirirwe mu guhangana mu bintu bidateza imbere igihugu twe tuzi icyo aho twavuye noneho twe turashaka kubaka imbere heza hateza imbere umunyarwanda
noneho rero Shalome uri i Kigali ni byiza hari amaraporo amaze iminsi atangazwa avuga ku bijyanye wumvikana mu banyarwanda imbere y'uko aya matora akorwa bavuga ko hari ikintu cy'icyuka cy'ubwoba mu bantu cyane ko hari bavuga ko hari abantu bagiye batiyamamaza kubera ko batinyaga ko hari ingaruka byabagiraho we ikintu cy'icyuba ku banyapolitiki bamwe na bamwe hari icyo ubona mu gihugu ngaho
oya rwose nta ubuse uriya abari kwiyamamaza ba Philippe na Dr. Habineza ntibari kwiyamamaza abantu ntibari ku neza hari umuntu uri gukubita bariya abantu ngo bagiye kukumva manifesto zabo
ndumva usobanukiwe cyane Shalome reka nkuha akabazo gatoya shyira Perezida Kagame Paul na Frank Habineza na Philippe Mpayimana ku munzani bashyire hari imbere uvuga uti bariya ni abakandida abanyarwanda cyangwa se urwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yahisemo mu banyarwanda miliyoni 11 barenga kugira ngo yamamaze urabona ikigero cyangwa se ikigereranyo cy'abari abakandida ugiha agaciro kangana iki
ikigereranyo cyabo urugero buriya naguha Perezida Kagame yatugejeje kuri byinshi biragaragara
kumva
no kuvuga ngo nabariya numva baza bagaragaza ibyo bumva bashaka gukora ariko buriya ikintu cya mbere umuntu yaza kwereka akubwira ati nge nakoze ibi ndashaka kongeraho nibi nibitarashobotse akubwira ati impamvu bitashobotse niyi nabyo tuzabikosora nk'urugero ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda niba ntibeshe neza FPR yari yaravuze ko izageza kuri 70 ariko ntibyashobotse ariko akubwira ati impamvu bitashobotse niyi ariko turashaka kwimanda bigomba kurangira abanyarwanda hafi ya bose babonye umuriro kandi ibyo biragaragara kuko ugiye no mu byaro nge mvuga ahantu mu byaro za Gisenyi Nyabihu ahangaho iwacu ahongaho nta mashanyarazi yahageraga ariko ubungubu ejo bone nagezeyo nsanga bamaze gushingayo ibiti by'amashanyarazi berekana ko baragerageza kurwana kugira ngo bagere kuri za ntambwe bashaka kugeza ku banyarwanda naho ba Philippe kuba bavuga bati tuzabikora urumva biraruhije kuza unyereka ngo nzakora ikintu hari uri kunyereka ko ari mu nzira intambwe yarayitangije yo gukora ikintu
none se ndumva ukunda cyane demokarasi Shalome urebye ibijyanye no kwiyamamaza kw'abakandida uko ari batatu ugashyira mu gaciro ko Perezida Paul Kagame atangira kwiyamamaza yatangaje avuga ko itora ryarangiye kubera ko kamarampaka y'abanyarwanda barenga 90% yemeje ko yakomeza kuyobora u Rwanda urabona mbese kujya gutora byari ngombwa cyangwa se kwiyamamaza
birakwiye rwose kugira ngo noneho n'amahanga abone koko ko abanyarwanda tumushiki no kuvuga ngo kuba niba ababwira ati mu abanyarwanda baraje bakavuga bati reka tu twongere ibyamuzitiraga tubikureho Perezida yongeraze atuyobore ibyo byarakoze ariko noneho hanakwiye kugira nayo matora noneho bongere babigaragaze koko ndumva ari amatora byanga bikunze ni ngombwa nubwo koko uwo bashakaga ariwe perezida wacu anari wo naza kiyamamaza kandi nk'uko abanyarwanda bari babisabye njye kubwanjye ibyo nta kibazo mbibonamo na gipope rwose amatora yari akwiye kuba
ndagushimiye cyane Shalome Mani ishimwe ku bisobanuro duhaye rero
murakoze Karekezi Imana bamunyije
ngibyo nayo kubakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi twibanze cyane ku bitekerezo ku byiyumviro ku ngingo zinyuranye z'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika twashingiye cyane ku magambo yatangajwe muri iyi minsi na bamwe mu banyapolitiki twahaye ijambo barimo bwana Faustin Twagiramungu wahoze ari minisitiri w'intebe mu Rwanda na bwana Emmanuel Hakizimana wo mu ishyaka rya RNC namwe kandi ndabatumiye kujya mwitabira gahunda zacu buri munsi mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho icyo mwifuza ko twabatangariza mukagisangira n'abanywanyi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.